Welcome to the Music Surgery.
Kati ya wengi niliowaona, moyo wangu umekuchagua wewe. Kati ya wengi niliowaona, moyo wangu umekuchagua wewe. Namshukuru Mungu sana kukuleta karibu yangu. Asante baba na mama kunitunzia kipenzi changu. Natamani niwe chanzo cha furaha yako, maana wewe ndo chanzo cha furaha yangu. Nafurahi tukiongozana toka Monday to Sunday. Bila Mungu tusingewezana, tusingefika today. Happy kwa yale Mungu alionitendea. Happy mana hizi kumi nilisubiria. I am happy for you and for me.
I am happy today and forevermore.
Kama ni maua yanamaanisha upendo, haya pasiti namba ya pokee. Chunga usije kwenda mbali ukaniachia pengo, na mimi nafanya bidii we usipotee. Kama ni maua yanamaanisha upendo, haya pasiti namba ya pokee. Namshukuru Mungu sana kukuleta karibu yao. Asante baba na mama kunitunzia kipenzi changu. Natamani niwe chanzo cha furaha yako, maana wewe ndo chanzo cha furaha yangu. Nafurahi tukiongozana toka Monday to Sunday. Bila Mungu tusingewezana, tusingefika today. Happy kwa yale Mungu alionitendea.
Happy
mana hizi kumi nilisubiria.
I am happy
for you and for me.
I am happy today and forevermore.
I am happy kwa yale Mungu alionitendea.